do anda lady Niger do sukabe rewbe nayon goto mabbe fu no dewle illu wadai duubi sappo e joyi do tato mabbe fu dido mabbe no dewle illu wadai duubi sappo e jeetati won latibe kan kai hono no dar dun don do lawol dinal islam non endan ustaz mustafa ahmadu fedde al islam ko tende pauzia o wi labi tati ngodi bawdi jokkede fa dewgal hele
d'abord si
de suka on jeaki mane dol inama dewgal gal no acciti teno cede dewgal en tabintine dum fu watta kenana hautade e sedebe
gandi alwali
labi hedi neda way tokkude fa yotto don endan chek barham fedde kawrtal dinaji leydi niger hali
islam a toujours
dina wakati fu no wodi sarto tobe far ngurna nimbe e dewgal gan kanji won daba ngurna nimbe denne hunde fu ko jewta dewgal fedde hawjinde dina al islamagal der leydi den heban ta dum mosala
islamic
gan batte buitugol dewlugo sukabe yonay fedde leydi dune be tande unicef no henno gollida horebe dina hawjibe renugol sukabe e der gureje ladde rosman mohammed daribe darde majjum nani ko wi
der lawol gollidol e mabbe ardibe diina ben no gollide e nimbe yaade limo muben der gadol batti jooda kale e waajuuji do dewlinol sukabe kambe dingal tawangal do saarobe mabbe har ko darta cellal mabbe e ngurda mabbe
limam rabe kanun taba ardibe hono jojjin talki den tira tawa le region mo maradi
miden kollabe ko debbo de wadi duubi sappo den gani hore mum fuddata mawnude de wadi duubi sappo e nay sappo e joyi yaade do ko halana fu no wawi jogade dum den du fuddata andude nawdum hore mum min janganabe hadisaaji e ayaaje du gan hollude be ko debbo wala andal de dewlama filla yaadu yesu mum wala kan
le dinal islam wala futta sare hokki suka dewle illu yonay hokkay lawol ne tirsine dewline wajibi sukabe acce ka endu cumono koy mudun em mo joddoto
yewtere pindinol gol wadama der balla fedde UNICEF